Engoma basikubya zivumbede kati no nyini kakomoka chimye bwake deri sula obisula namba bine byesanyo ati olunaku lw'omwana byatulaganyiza atulage kula leero tugenda kwebuga twetale mwezi b'ebisenso owerimu atemyeku wabiri nga kifumba muntu kw'amabeere gayola gw'abadde alina puroguramu nandikusabye ozesonyiwe era nawe alina mwenyiike nandikusabye gyobibye lunaku lw'omwana tulabirewo abaana bange abakotomi beba n'obulijjo beninda webala okulonda mwebale mwebale nyo kewune kambibye ketonye kagwake abakodomi tweyanze mwebala okukyala ne mutindiga egendo sirema bebaza n'ebintu byemulese nkumulitu ninga afunye ekitengo kambibye anti azala nakuza bino byabeera koona mpulire laba amakanzi mwetale katunigire koona nnyo koonera ddala koonera ddala koonera ddala nyenya nnyo nyenyeza ddala nyenyeza ddala nyenyeza ddala tulabirewo abaana bange abakodomi beba n'obulijjo beninda mwebala okulonda mwebale mwebale nyo kewune kambibye ketonye kagwake tomusula wano wewasibuka emisa gyensimbi nyabula tojja kwejjusa ngana amaka buli awasawo ofuukirawo bino gyolwakuba fe tetugatikwa ofubanga nnyo okwewala ensobi mwana wange awo olaba essente bwefumuka kambibye nsambira nyuma nga gyanziika bakamwali kanigine ne maama wa buganda mwali ateredde muba wakaluulu tulabirewo abaana bange abakodomi beba n'obulijjo beninda mwebala okulonda mwebale mwebale nyo kewune kambibye ketonye kagwake kati ngalo ngalabeeyo bannange engalo ngalabakulu kati akalulu k'amazina bannange akalulu k'omukolo amazina setula amasetule maama setula amasetule amazina nyabuse amayabuse maama nyabuse amayabuse amazina tolako matole bambi tolako matole
Remember where you got it first. www.djericom.com